Yeah. Yeah.
Si kawaida baby au nilika nimekucheki kwenye kona ukikakatika na kuumbwa ulisha umbika. Okay baby give me loving if you want consider. Na ako zake zake situko zetu zetu, kidogo dogo ni mbaya kakairetu. Siji venya lifika lakini ni mpata kwetu. Kairetu ni wewe tu. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl.
Aya, 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 aya. Would it be the baddest baby? Would it be the baddest baby? I don't know any other can find another lady. So tell me something baby, why do you drive me crazy? Na fika zangu simbayo sindone kama mshenzi. Bad girl, lawyer, wine, what a character. View you in your element, key avatar. Looking and searching for someone just for the night plus another one. Na kucheki kwenye kona, wajifanya uniloli wanilola. Weta leta bill fika hapo imetosha. Put it on my sub sana man, mi ndio sponsor. Wo wo wo.
Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl.
Every time you come around, you know it's going down. Love you when you drop it low and give me bass of wine. It's getting up to throw and go like me summertime. Then I drop down, to keep wash a man down. Kusi we shine my jacket. Imara mura mi dwa ronta kuke. Ima penzi ni koke. And I'll never throw it away. Colorado, your heart is sold out to the one-man show. No more tickets to muero, que lo laiga, my son, atinende.
La vida ameweza, nika chocosi. Mama mia wirai, nika chocosi. Amejibiba, nika chocosi. Na kwambia, nika chocosi. Venye ameweza, nika chocosi. Mama mia wirai, nika chocosi. Amejibiba, nika chocosi. Na kwambia, nika chocosi. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl. Aya, 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 aya. Ni wewe tunataka girl. Ni wewe tunataka baby. Ni wewe tunataka girl.